kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzabwizwa mu mahanga yose, mu miryango yose, mu moko yose, ndetse no mu ndimi zose, maze Yesu Kristo ahera kwaza. Korali El Shaddai twabateguriye indirimbo Ariko Mawo, ivuga ngo Yesu azagaruka. Yesu atarudi, Jesus is coming, Yesu araje. Hallelujah! Tumutegereze.
Yesu, jawesi kwa Lui charumu